avec une cagoule précise comme un shooter chip.
Tolimon hediyankobe tedube taskaram sapo e idabo dande fulbe imorde Washington. Komi woni cherno mo dumba ko ene wondi e nder silmaji cappantati aroji di e hino tito de taskaram men non hande. Al hali golle sukabe ko dum woni tobbere maunde tajere aranere taskaramo e biol bankiru afriknaru fi bantare tipude e fondation mo Ibrahim e der sukabe temedere dabbobe golle kale sahara japande jetato e tato kebata den golle
me jande kay min jangi fa heewi min desi diplome ji wuro do ne minen ni laylu moji min te fam min chore min chonnita to min jodo juude bone
holko woni sabu dum e holno dum waylirte en etoto famude dum enen e Mamadou Hassimi Soare cukko ardido akip sandu halfinandu toppitagol e yeynugol golle guine
le pour terminer de coupure société bien profil du de falte din kanyon e kona jangede ko haray no huccu di seeda
caggal dum en jahan mali halen fi pinal e martaba fulbe ko webita e festival no wi'e wenyo nyenye pulaku kasudu martaba Amadou Ampate Baba Mako karogere men diaspora eden gonti e Abdourahmane Diallo tabeteedo Washington feondo do fandare makko ko sammugol joma jawdibe falaabe wilintingol jawle mabbe Afrika.
Jowlol sukabe
e biol witto ngo mojobere aduna yankore fi golle no wiye Organisation Internationale pour l'Emploi sukabe chapande njego enjo wender temedere wel Cameroun jogaki golle madun ko golle de ala njoddi mo iribe jogi dulto dirado amen yawunde Mariamu Mumini wattani yilla e sukabe immani be wallitagol nandobe mabbe eltabe sinchugol ciudi gollirdi e mecce kedoden jantore makonde
hande pelle dillani ujini jego ndir lesdindi do wallita gomnati ndir kabe fabugo der kenbe ban Oke Williams Nicolas Tamak goto ndir ardini be kude mabbe
Jokolians ek fondé
Oke Williams dum kautal worbe be rewbe tigangal ha hitande ujini didi no gas be yela nan galbo kautal ndir al ada gota be bangtare lesdi Cameroun min yidi lesdi Cameroun darindi ferwundi be risku dungo be kautal hore dum mando bo salando kude dudde ko min huwata ha hiri weti
ha kala hitande fu be do kosa derken hauta be jangino be chufta be dat be ha ande be dabareji ngam eltabe lekima Ariel
mi jami dum eltugo be do ti gorgo dabia purdu kawodugo e eltugo be do dabiaji bamtare fagudu dum no larana fannuje pat digam do cellal jangde saria fagudu
fedde Oke Williams o kawra derken diwe Cameroun sapofu bila sefo du dina bila leyol be do jangina be ko nafata be ha nokkuje mabbe
pijedi di komito wonti be himbe Aquarians be jangini amin bana noterke en ardata nomin vallata nokkuje amin den nomin fudata kugal nana seto min reni gomnati hebini amin kugal ba in yahi min hauti derke en min jangini be no be tefata kugal
bombi daga lesi maro ami wari be formi ambo kolani artugal derke en sadir maji melari tabiaji menen do lesta jamu gamajum Oke Williams wari walli am jour a reflexion ji a encouragement ji mi walla derken man no be keptila tabiaji mabbe do dum boddum kanyum nafata en yarata en yeso
gotel der kude feddende yillugo chalaje kude dudde
min do wada yillude ha entreprise ji dum mando do nafa derken no be fama yakere industriel e daraja e saman bon nokure industriel majuma bantare lesdi bana Cameroun
yillunede do sanjabo dabiaji der chalaje gillade
ha entreprise ji majum fudum sanjani be dabiaji siyaji mabbe do hakkilango déchets plastique wo ingo tundi jido ha min yilli fu bawo majum min laari be do watini dum hakkilo do no hani be wo ini dabiyaji mabbe
des impacts positifs
ha la pilki don der jangirle burdude watane go hakkilo der elto okwilians
c'est des questions
environnement do wakere tilim de machine ha okwilians sa kontama gal kolaranta déchets plastique koma ayinu golle de e ladde bana tiggu golle de dum lati komin fu wata diga fuddam
irin feddende do mara haje der lesdi Cameroon ngam walliti gongomnati faabugo der kenbe be sanjugo jahargal kude der lesdi ngam bamtare mari Maryam Mumini Yaounde VOA
ajarama Maryam Mumini joni kedoden jiande hedi yanko be ko fati e alhalio
Mi jomon e mon.
Si alandi ke sukabe afriknabe holno be feundori hande durube e mabbe jaboto wi'a migaini jangude kono mi hebali golle e boje gouvernementaji fepondira e faleji sukabe be golleji societeji heri didin woni private sector din kadi no wasi bantare ha kadi wawa yettude sukabe fof di udda gawol gol nultondirado vewa fulful de Niger yebi fandu hala makko e der nyame keroden kongu di mabbe di ka fandu hala Amina Jofu
ina witay samba isatu to rashu golle kay min bi'an hano golle kay hebata na hande wadan dubi joini ko kanti dimmi jande an university ko witay university on mi da jodi wala golle gon fu ko gadan na fajo ni mi da jodi mi da domi gwamnati biya kenan adan sai na witay na adan sukabe ko jangidi ada be golle fajo ni biya mi da jodi ni mi da tafalai gollirde pamari hebani to min jodo duude bona me jande kay min jangi fa heewi min desi diplome ji wuro joni min nani lay luumoji min defa min chore min chonnita no dojo ko godo mi wiite hano gomnanti to yi adudal amin na rafi no wiite gomnanti to yi adudal amin o adeden golle no henno fu nido hepata ko le ko mul baka mu lay haraka gomnanti zama gomnanti wana na hano suudu innani no suudu inna fa'il fu na suka e mun hanto
inda woni yakuba albashir haddatu to min mi boya ka ganyu mi jayinde joni ndi dubi didi dubi didi kam ganyu jayinde mi wodi diploma amma mi hebay golle be kebata golle tun daga wodbe ma golbe lawbe ko kabe golle be ngi sai experience woni be jamma do a golli to godo ko ngara to mabbe ni do joydo university to golli gollai sai on muni on adi dum golla no on ekito tare mi modon anda ko ngado ton kam ma golla be ngi sai ndi godo experience to dubi joyi on watta ko ne to non be meday gollugo fara
dan Abubakar wallahi to mu jaga ko golle ko non mu doda fayinda ni mu do e tafal golle di jamin no don in jangidi na futon da ye rasoi e jaban ni no e non ta jom mun kare ke anda funa inga ta jom vraiment rasi golle don ke
e fi golle no on tampini himbe sanni debbo ya do gorko inde jangi no jogi telkiji mani golle wala den kidi golle de sanne amma golle wala den kaba gwamnati fitane en nokuji ko hebi nokuta jomu ya tarasa telkimu ade golle ga ina kikabe be don idan kidi golle amma ni golle wala amma jin seno himbe ne ji a kikabe ko hebi na joji gala na gada bafi ni gidi golle de e anda no e kabe sadum idan gidi hinde mobe be balla e in kebe golle
on nani e jiyande sukabe jodi be nyame ko fati e alhali rafi golle sengo ka sukabe ko Amina Jofo neldi men ko ngudidi joni jaboden ko do dande fulbe
ko do dande fulbe
Thank you. Hande ko Mamadou Hassimi Ousmane suka jukko ardido Agip sandu halfinandu topitagol golleji e der Guinée woni koddo men mi yewtidi e makko ko fati e angal hebugol sukabe golle e eppoje hanade hebitede fi waylugol o alhali mi yewtidi e makko ka telephone. Hassimi Ousmane mi yettima.
Ara min kar mi salmini gentibe VOA fulfulde.
Ko accu ko ardido Agip du woni saldu halfinandu yeynugol golle Guinée no heewi sukabe gaynube jande kono be wasa hebde golle dun no jali Guinée e leyde heewde e taskarema hol ko woni sabudum
bi e tanyinabe on andi e tawodo seeda hari jama on duuda joni non so jetti wano lagine e peji heewdi jama on duudi heno ko kafine peton dawe wano so jetti administration publique on tawai ko himbe seeda be wawata gollude mum dum ko godi mitere mum wano be kayin kadi ka prive ka saldu prive ben non kayin kadi kono reedi wo wawata jettirde gaynube jangude e tumene pure tanyinade ko pure wonde sombo mum ko ko tawete kon joma societe bien profil jibide falte din kanyun e ko wona jangede kon harayno huccoliri seeda
e no hani non ka dun darte e mana hara programme ji jande din no feppondiri e none golleji fewndi didi
wandi ko dum kadi goddum woni e mission di amen menen o service do yawgol wano fi e takkodi societe di inna hinni ni ko hombe hatto jindo men so inna hinni fondo goddo men hatto jindo mum e no duubi didi duubi tati duubi joyi ko dum non kanyin kadi men hatto jindo mum yeru hasaba kari jo kanyin kadi après men inna hinni joni do yo ecole di ni e jannude avocat ma dum jannoɓe l'école ma goɗɗum ɗo joni ko ɓeɗo hanuɗon formude par ce que ɓeɗo si ɓe gayni jangude tum ɓuure tañinaɓe ɓe heɓa golle
ha ɗum ko yoga e eɓɓoje ɗe hebluɗon gam ustugol caɗele ko fati e wasere golle tawsi hara hiɗon yuɓɓodiri e leyɗe afrique naje goɗɗe nde tawno alhaaliji leyɗe ɗe no nandi
yimɓeɗe yuɓɓodiri e peyji buy wano meɗiral non hay min yawnoɗo jamena ɗum ko leydi Tchad par ce que haari ɓe organise ton ko ɓe yinta kon forum national sur l'emploi e ko watti ɗum hoore ɗum kañum kadi mbeɗa yiɓɓodiri e yano kippuɓe sigu komin jokki kon sigu komin jogui kon ka continent men afrique tawti kadi au niveau mondial no woodi ko yinte kon l'AMSEP association mondiale des services de l'emploi public ɗum fof ko fi jonodirgo juuɗe vraiment mo ɓeeyo andu ko holno oɗa woni wadde fii ka leydi makko sa tawi ɗum no marchede to an kadi daara no kippira sigi ɗum si oɗa kañum kadi tawi hiɗa kippuɗoɗa tan kadi
o jemba Hassimi Ousmane fewndoɗo gouvernement Guinée no yeynude fota o projet simandu ɗum woni eɓɓore awtugol jawle janɗe nde milliard uji nogayi dollar holno wonuɗon e heblorde ɗum fiyo sukaɓe Guinée naɓe ɓen heɓu nafoore e eɓɓore nde
bon wono andirɗon noon minen mbeɗe yewdude e société ji kippuɗi ɗin on programme ɗon wonni ni min anda hii ko honndu woni eɓɓore maɓɓe kala ka wiyete golle min hoore am min yitudino e ardiɗo compagnie mo ɓeyn tan Rio Tinto gandi ko ɓen goɗɗum ɗum kippi o projet simandu anda ko honɗum woni ɓe hattondiri e mum minen kadi mi wona takko maɓɓe min accompagnant projet ji maɓɓe ɗin e hoore ɗum kañum kadi min darano min ɓurta wallitirade sukaɓen hara ɓe heɓa e golle inchallah
ka ara noon a yewti en fi sukaɓe ɓe tawata kañum no himmiri udditangol hoole maɓɓe cuuɗi gollirɗi ɗum woni entreprenariat holno yiruɗa polgal ɗum e nder Guinée hiɗa heɓude sukaɓe ɓe tawata hino tiɗni e ɗum
bon piijiɗi welaafi ko woni nde wonde buy sikkayi wawa udditde hannde ɗo suudu ka golla fuɗɗoki tan heyde tono mum on arane piijiɗi wona wana noon wata marsiɗde ko ma habboɗa ko ma muñoɗa donc hi banŋeji gon toon kañum kadi hay menen service amen on ɗo mi resevay ɗo sukaaɓe faaleteeɓe e rewruɗe ngol laawol noon min ɓurta ɓe ɓeydande ganndal e sigi ɗin piiji mayna ɓe ko ni e ni e so a wuɗiti suudu fi entreprenariat ɗo e nokkel kaari ko ɗo heɓata ndi kaydiiɗi ɗo ko ɗi e ɗo e ɗo ɗo ni jereta donc ɗin piiji fof ɗum kadi miɗen wallito sukaaɓen haa woɓɓe maɓɓe ɗo yiita laawol ngol e par ce que mene miɗen anndi ko gooto no ngata waawata e fuɗɗaade e entreprise mais si a réussisi e ndeer mum a waaway ɓannitide yim gooto ɗiɗo tato sappo haa wonano.
Hasimi Soare, mi jarniima VOA Fulfulde weltanike ma.
Awa noon kadi en njaarama albarka.
Ko Daande Fulɓe wonuɗon e heɗaade e dow VOA Fulfulde. Meɗe weltani on nokku kala ka gonɗon keɗoɗe Daande Fulɓe ka onduuji daɓɓi e dow 1,786 kHz. Oɗon mbaawi kadi yiitude taskaram o e denndaangal lowdi amen ndin ka mediaji renndo amen Facebook e WhatsApp. Hiɗen naatana jooni taƴere ɗiɗaɓɓere Daande Fulɓe. Kataƴere ɗiɗaɓere ngurdam Fulɓe nawran en Najeriya yiiden e ardiiɓe waalde fude ko mojaɓere renndoyankore daraniinde toppitagol pulaaku kono kadi e eltugol sukaaɓe nooneeji mecce. Yaren kadi Bamako ton koolol ɗiɗaɓol no wi'ee expo ar pulaaku weño ñeeñe pulaaku e Fulfulde laatino e lewru ƴaɓɓiindu. Moktar Bari yewtan en no ɗum feƴƴiri wono wowiri noon. Rogere men diaspora joofinan taskaram o hannde hiɗe wondi e Abdourahmane Diallo omo ari Washington ɗaɓɓugol yuɓɓondire ngam wilintingol jawle Guine e saralo.
Ngurdam Fulɓe.
Ko Najeriya adortoɗen kaalen fii waalde wi'eteende Fudeko. Nden mojoɓere no waɗa kuuɗe toppitagol pulaaku e nder heen eɓe toppito kadi jannde sukaaɓe worɓe e rewɓe ekkitaɓe mecce. Ko Bappa Diakousko nultondiraaɗo amen yoɓe ka rewo Najeriya neldi en jantore nde.
Durngol na'ingol Fulɓe sukaaɓe ngaɗata e cippal kosam ngal Fulɓe rewɓe huuɓata haajeji maɓɓe zamanuuru ndu'undu ngonɗen nder. Kawtal finndinki aaɗe ndonndonu Fulɓe e jannginkiɓe diina e jannde zaman ngal lesdi Najeriya bi'eteengal Fudeko surgi moɓgal sukaaɓe e rewɓe Fulɓe nder lesdi Najeriya. Sakatareejo mawɗo mo kawtal ngal bi'eteeɗo lowoyaajo Muusa Iisa Al Arifi tabbitini noon.
Ɗo yeeso Fudeko aniyamaajo hannde woni ndu yiɗi tosku ɗum Fulɓe ngoni to nder fuu wona Fudeko walliti e ɓurtake nder tosku. Joni ta laari a yi'ay innde Fulɓe wonnaki. Ko ɗum ummi fuu sey nana ɗum Fulɓe fo ko min mbaami Fulɓe janngaayi. To doole bo wona iɗum jannga. To ɗum janngi hannde wallata neɗɗo waytoto hannde ko woni yeeso mum. So min kollita e bacci Fulɓe, min kollita e ɓe sana'iiji feere feere, min kollita ɓe no ɓe gadirta luumo e ko nanndi noon. Nden bo min ballita ɓe to Allah wallitiimi min keɓana ɓe kuuɗe feere feere nde ɓe kuwata haa gomnati e NGOs feere feere. Yehi gureeji Fulɓe ɗum wasaniiɓe kulli, ɗum hoccii ɓikko e Fulɓe ɗum waɗii koye nder janngirɗe, ɗum heɓanii koye skolaaji ɗon naa nder gari min ngaɗirɗa. Ta yiiloo ta yehi gureeji Fulɓe a nana e woni Fudeko Fudeko. Nden bo rewɓe ɓe min kolliti daga ladde min koccoyiɓe, rewɓe ɓe min kolliti sana'iiji daga ladde min koccoyiɓe, min kollitiɓe, min joɓiiɓe ceede moota maɓɓe, min hokkiɓe ceede moota ɓe gari min kollitiɓe, min hokkiɓe sana'iiji maɓɓe ɓe pooti. Nder maɓɓe woodi debbo gooto mo derɗo. Joni ta yiɗi kiirida e maako, a yiirida e maako mo wiyete daga gure Fulɓe ɗe mo ƴuroyi to ladde. Nden bo e ko mo waɗata, mo waɗa nebban kuje ndeɗan, mo waɗa turare e ko nanndi. So haala ɗu mbiya mino emin jooɗi nder gari emin njara cayi naa ɗon ka woni.
kautal fulbe ngal besdi waduki alkawal tina go hautuki fulbe sukabe e rewbe ngam ekkutuki be kude mallabo golle na foje fulbe Nigeria Alhaji Daud Abdul Karim wolwi wakati mobgal ngal
fatude arda ko fulako to ngi ardibe fulbe meden burna mabbe fu e ngoji masalay mabbe enen ma fulbe handi bo enen kauten hore especially ardibe meden ngam burna mabbe fu ma ko be gada representing interest fulbe interest sebe gada representing jibaji mabbe kanjoni masala meden aron be mi artata mi onta kanjoni ardibe fulbe wallahi be kula Allah e mila yeso be kabana fulako ganna hade do darete yeso darete yeso do no darete no wadata no fulbe gadata hande to dum ummake to gwamnati waddi ko dum wallinde sedo wada kayugo e manoma da fulani amma to be sebe kotira manoma sebe acca hala fulako to gi majum be kabana gan hande be arde to be gembe jari bojji meden to gwamnati definitely gwamnati e wante to be jaraina to be jaraina no gwamnati andita masala meden to mi e mi a burna fuda wajibe meden ni wallahi dum do ardibe fulbe
Papa Jakusko, VOA Fulfulde.
Joni njahen bama ko lamorde Mali gila nogas e jowi nabi nogas e jedidi sapa buru dunko leuru salindu ngol ko lol wenyo nyenye pula kulatino ton mobo ndiral ngal balde didi bure pinal e martaba fulbe webita maunina Moktar Bari ko nulto ndirado amen bama ko.
Nogay e joyade nogay e jeddi octobre lewru tubagu festival expo art pulaku jodaki no palais de la culture Amadou Ampaté Ba jimobe yeyobe e andube fina tawa pulaku njode ke ton ibunyang kam wona no horejo festival o
donc
Expo Art Pulaku online fina tawa Pulaku e fina tawa yi siji goddi ngondi Mali hono bamarankobe yaade songankobe Mariam Cisse e Aminata Sangade be tawa male yeyobe
bo ide ho weli tam sebede yi be fon mo hawtin deda do mi yiga si fa he ha anaga ful anaga do si ngaji fa he ngari hen do fu be ngari de ngonno do do weli do sani sebi feso kaaji o heba so yimbe kawri kaldi jokkondidi laaji gotum fu ko kam moƴere mawnde do
sen garo ko mi muyata e muyata me kasi wada fa pura honno hikkani purani welde purani chokku purani yimbe mide ngada mide nodda yimbe fu be be ngana fu kala tinno kawra do e expo art la
le balde didi de kiroji wadi ngimobe ngadobe theater e nyeybe fujoode ke ton dinda sare kam nyeydo andado le leede balebe to pulaku joodi fu
sakirame sara be sayi be leedi be la ke murar kayafa murten nan parti murten kayen nan fa nyibe nyigo dellam nyibe kamal
festival festival expo ar pulaku o hawre ni be hawre be wedi dum be parce que yimbe bayri hawru jinde batte na tawa o moy no so yimbe bayri hawru batte na tawa o moy yewete yewudirte o moy ni jida tawa no no lati hawre ni moy yimbe batte na tawa o moy yewete o kala kal da so amarka di la o sa pamaran
Expo Art Pulaku koyde mun idi woni ni der capital Mali Bamako be mo yayno mawri de suni Allah jabi be ngada festival mawdo kawrito fulbe Afrique fu e leede godde Moktar Bari VOA Fulfulde Bamako
Kodande fulbe wonudon e hedade do VOA Fulfulde mede weltori jikkede fawdon e amen mi yetti sori Malal Diallo Buba Mbororojo Abdullahi Ibrahima e kanko Ahmed Abubakar Azare mi salmini kadi Isa Bari jodido Ajame Abidjan e kala wonube hedade dande fulbe joni natanen rogere diaspora
Diaspora.
wanomi holliri non ka titode dande fulbe hande rogere diaspora no wondi e Abdourahmane Diallo onko gollidido e Africa Project Advisor e group AOC himo ari Washington sammugol wilintinobe jawle mi jodo di e makko balde yawtude ka nyibirde vewado Abdourahmane mi yettima
jarama cerno
Njilluma Washington ko etagol njubbindirde ka bangye njulaku e udditugol societeji ngam wilintingol jawle e nder Guinée e Sierra Leone leyde didi gonde Afrika hello hirnange hara wodi ko sotti seeda wodi ko soñudon seeda e dum
e ko me ari gila 12 ha 14 août lewru feyundu me yidi e institution ji e agence ji buy men fuddo di ka chambre de commerce des États-Unis men yewti be sifani men taw kon dum woni golle chambre de commerce on do fi nder leydi ndinga après be holliti men kadi wonde kambe haray be ufala wallude an société ji wonde amerique don be hebira be golli da partenaire be leydi afrique tay men kadi ko dum men araniga donc tay don yitidi men yidi be corporate council on africa men yidi kadi business council for international understanding daru gol bay kambe wana kambe kan julagal tigi kon be representi mojo be buy wombe wadde julagal kan leedi do fala be yawde kayasi leede afrique ma adnaw
Abdourahmane Diallo holno feewndori de leede Guinée e Sierra Leone ka bangi sariaji buyno hawra e tiadele e alhali julagol fa e udditugol cuudi gol lirdi e der yoga leede afrique de wawide
ko kesso mo jolandida eden andi parce que ben sa kon kalisi da sonko kalisi ka yata wo tataw haraka ka butti mo dabbe jawdi mum fi kan dabata fi no beedora haraka ka butti ka sari an nyibi wano lagine Sierra Leone wakilare fota wadi be mari ko d'investissement on fi wallita gol fala be arde investissa ka der leedi ma wombe ka der leedi ton fala be investissu gol be wadi kadi gishe ini kitawta sa arifi uditugol society ma entreprise ara no ko ngotum wada demarche fi hebugol kaydigi din fo agrément on hari ara no wona ha lewru wono lebbi hara da habbe joni sine bi ha ko balde tati hara kaydi hara hetti agrément ma on awa wiwru de society kadi le de dino no mari sari anti corruption be mari kadi wenta kon tribunal de commerce wono lagine no mari tawata si tawi goddo lurri ka golle ka njulaku on tribunal donc ali ndaray sariya on donc hon lagine sallon fo no mari dun don
e der dum non wodi be tanjini don na bay jawle mum tongine e saralon bay ko delede dun didi daki don e mum
donc deja mi hebi wobbe lagine e sarlon fala be hebde be golli daga telenka compagnie transport hada ko avion enta compagnie aérienne mi hebi kadi fika telecommunication fala ben na bude goldugol Starlink wadlo be internet ngobbe kadi landi fi hebugol wano fi maro wenta maro american do nodi kadi fala be wano ko fi machine kamin be do jokon bay ko fudade men woni ko seeda yarata ha men heba gaste be nabi dede lagine e Sierra Leone
Abdourahmane Diallo mi yettima a jarama
weltike fota
Kadiyankobe teddube jofi timmi yewtere men dande fulbe hande kono ko adi en waynondirde on fami gol gimol vieux farkature
Jalo jalo jawdi jalo mo jojinta ke fofesa
komi woni ceerno mo Dumba mi weltaniki Abdourahmane Dia Lionel Gahima e William Andrade ko kambe ballitilam no dande fulbe latora gila Washington e de yontere do mi weltaniki kadi nultondirabe VOA fulfulde pop iden okkindiri aadi e yontere arore si Allah jabi mido weltani on kala ka wondon yadunaru mido yelani on jam nokku kala ka wondon on jarama.